uSamuweli wesibili isahluko 16 uverse 1. UDavide sedlulile kancane isiqongo sentaba bheka kwamhlangabeza uSiba inceka Mefibhosheti eneimbongolo ezimbili eziboshelweyo. Zithwele izinkwa ezingamakhulu amabini zigaxa ezikhulu zezithelo zomvini ezomleyo nezigaxa ezikhulu zamakhiwane nemvaba yewayini. Verse 2. Inkosi yathi kuSiba, uthini ngalezi zinto na? Wathi uSiba, izimbongolo zingezokukhwelwa ngabantu bendlu yenkosi, izinkwa nezithelo zingezokudliwa, newayini lingelokuphuzwa ngabayithileyo ehlane. Verse 3. Yayisithi inkosi, iphi indodana yenkosi yakho na? USiba wathi enkosini, bheka, ihlaze eJerusalem ngokuba yathi, namuhla indlu ka-Israyeli iyakubuyisela kimi umbuso kababa. Verse 4. Yayisithi ke inkosi kuSiba, bheka kungokwakho konke okwakungokaMefibhosheti. Wathi uSiba, ngiyakhuleka mangifumana umusa emehlweni akho, nkosi yami, nkosi. Verse 5. Wathi lapho inkosi uDavide ifika eBahurimi, bheka kwaphuma khona umuntu womndeni wendlu kaSawule ogama lakhe linguShimeyi indodana kaGera, waphuma wahamba ethuka. Verse 6. Wamphonsa uDavide ngamatshe kanye nezinceku zonke zenkosi uDavide, bonke abantu na wonke amaqhawe bengasesandleni sakhe sokunene nangakwesokhohlo. Verse 7. UShimeyi washo kanje ekuthukeni kwakhe wathi, suka, suka wena muntu wegazi, muntu omubi. Verse 8. UJehova ubuyisele phezu kwakho lonke igazi lendlu kaSawule okade ubuse esikhundleni sakhe. UJehova unikele umbuso esandleni sika-Absalomu indodana yakho. Bheka, usubhajiwe ebubini bakho ngokuba ungumuntu wegazi. Verse 9. U-Abhishayi indodana kaSeruya wayesethe enkosini, le nja ifileyo ingayithukelani inkosi yami inkosi na? Mangiye nginqume ikhanda. Verse 10. Iyathi inkosi, nginamsebenzi muni nani madodana kaSeruya njengokuba ethuka lokhu uJehova eshilo kuye ukuthi, thuka uDavide ngubani ongasho ukuthi ukwenzeleni lokho na? Verse 11. UDavide wayesethe ku-Abhishayi nakuzo zonke inceku zakhe, bhekani, indodana yami eyaphuma ezibilini zami ifuna ukuphila kwami, kakhulu kangakanani lo Benjamini na? Myekeni athuke ngokuba uJehova ukhulumile kuye. Verse 12. Mhlawumbe uJehova uyakubheka usizi lwami angibuyisele okuhle ngokungithuka namuhla. Verse 13. UDavide nabantu bakhe bahamba ngendlela uShimeyi wahamba eceleni kwentaba malungana naye, wahamba ethuka, wamphonsa ngamatshe, wamthela ngothuli. Verse 14. Inkosi nabo bonke abantu ababenayo bafika bethile, wahlunyelelwa khona. Verse 15. Absalom nabantu bonke amadoda aweIsrael bafika eJerusalema, Akitofeli enabo. Verse 16. Kwathi lapho uHushayi umʼArki umngane kaDavide esefikile ku-Absalomi, uHushayi wathi ku-Absalomi, mana njalo nkosi, mana njalo nkosi. Verse 17. Absalomu wayesethi kuHushayi, lokhu kungukuthembeka kwakho kumngane wakho na? Akuhambanga ngani nomngane wakho na? Verse 18. Wayesethi uHushayi ku-Absalomi, qha, lo okhethwa nguJehova naye labantu nangabantu bonke baIsrayeli ngiyakuba ngowakhe ngihlale naye. Verse 19. Futhi ngikhonze bani na? Kungabi phambi kwendodana yakhe na? Njengalokho ngakhonza phambi kukayihlo, kanjalo ngiyakuba phambi kwakho. Verse 20. Wayesethi u-Absalomu ku-Akitofeli, sipheni isiluleko sokuthi siyakwenzenjani. Verse 21. Wathi ke u-Akitofeli ku-Absalomi, ngena kuzo ezanciza zikayihlo azishilo ukuba zilinde indlu, u-Israyeli wonke uyakuzwa ukuba unengwa nguyihlo, ziqine izandla zabo bonke abanawe. Verse 22. Bamisela u-Absalomu itende ophahleni lwendlu, u-Absalomu wangena kuzo ezanciza zikayise emehlweni abo bonke abakwa-Israyeli. Verse 23. Isiluleko sika-Ahithofeli aluleka ngaso ngalezo zinsuku sasinjengokungathi bekubuzwe uNkulunkulu. Zazinjalo izilulezo zikaHithofeli kuDavid nakuAbsalomu.